Verdwop.com.
Kusama chispisa ipa. Sambali akasubo muela tupe maumo tukusana machei chala lesa umo ebo fibi pate kutile sali wapata ebo fiwa mate kutile sali watemo la volova bambi bali muchikondi then you bambi abo muma disappointment bambi bale umfocha iwa mufiku ati bambi bali mukoti ya shidi ya mativosi kula bale pose mino fukumi ganda chila mwanane nondo ububi sana bambi bale chita graduatika bambi bale kuchele bali wakaka Kila bose kumaka kwa lesa Tatushiba mailo fikesa Chivyo wine olo chule Wishibe fe ni vila ifiche Bambi vale seka bambi vale dila Ni vila ifiche Avale pisho winga bambi vale losha wamona te Ni vila ifiche Ulefuwa yensapato pati kudia bashi kwete na moru Ni vila ifiche Mkwete pulesha ya kukula bambi taba kwete no kwa kulala Kwesho kuba depressed Gafibu alwabula finwe Kwesho kuba depressed Gafibu alwabula finwe Chalo fechi chitefo winga chita We like a lo lady lilo bulanda Ule ipusha nishfibele fini life fiei Babi bufyo mafya bafya shini ba mwine Teni ubambi baba mulikula imwene Limo fintu fiko sanga konkiri Batifika babu inonote teza sandezi Bambi babo mbele nkongole kama mama balipo kama lonyo kufwa Ulele sala nebale salula Tekutila lesa iwalikula ba Kuda bali mu hospital na baluala Na baluala wakutensha vale vatensha Gole yendela kuchibondola Ia potari wa mamuchipatala Tumukila bose kumaka kwa lesa Tatushiba mailo fikesa Chivyo wine olo chule Wishibe fedi vila ifiche Bambi vale seka bambi vale dila Ni vila ifiche Avale pisho winga bambi vale losha wamona te Ni vila ifiche Ulefuwa yensapato pati kudia bashi kwete na moru Ni vila ifiche Mkwete pulesha ya kukula bambi taba kwete no kwa kulala Kwesho kuba depressed Gafibu alwabula finwe
Muzwe kia Alfonso program Yari sikuwa kari okuranda kukwose
fete Kwesho kuba depressed
Ela kisbire kanjingi
Gafibu alwabula finwe
Ndifu kupanda nomba kulichire nkanya Fintu ndeso sefishinko kukweba winchiringanya Lisa turumba walimunati mumuringanya Ukulalande palifumo fina la vushkumo kampanya Mwe uobi nari wina kwa chamenya Likale ya ishibi kwa chiranjitia ndiamenya Basamba shingufa wino nibali ya batenya Ichi kwenze na kukwatiranga mafia mpenya Chintu na filo kupelo mchinti nyo Kulingana na fintu na kule filimba fintinya Ichalo nari piriranga nipwete uifinya Lesa wandi mubige tapali winga ntienkanya
Kila bose kumaka kwa lesa Tatushiba mailo fikesa Chivyo wine olo chule Wishibe fedi vila ifiche Bambi vale seka bambi vale dila Ni vila ifiche Avale pisho winga bambi vale losha wamona te Ni vila ifiche Ulefuwa yensapato pati kudia bashi kwete na moru Ni vila ifiche Mkwete pulesha ya kukula bambi taba kwete no kwa kulala Kwesho kuba depressed Gafibu alwabula finwe Kwesho kuba depressed Gafibu alwabula finwe
G-Boy 99
Kuwa lwala bipi na buaiche Kwesho kuba depressed
Akafondo masan grasses
Life ifye
Zedwap.com
In other words Ni vila ifiche